It's BM.
It's Kennel on the beat.
Sawa miye fala, semba wako chola, kapo kusye na hela, ila inshala, talipwa na mola, pale nitapo kufa nilijinyi makala, kutwa na shona ndala, ili nitunze mwili wake sala. Salaha wangu moyo na uzibitu sifanye ujinga, ila bado naenda mbio, unanifosi nishike mapanga. Nilimpa moyo aka uponda ponda, ukipata salio mwambie niwewe misi watoto akiweza takeshwa nipe niseme nao, mana kuona imekuwa ndoto na wenda walikuwa nadhani baba yao. Naomba sije pitia mateso, najua naweza wapende sana wao, hata nikifa kesho ajue kwamba chanzo ni yeye, kwamba chanzo ni yeye, kwamba chanzo ni yeye, kwamba chanzo ni yeye,
chanzo ni yeye.
Nishakuta meseji, picha za bedi la hali na zidi, ipeni sumu hata ninywe ni dedi, naona satani anagonga hodi. Wanangu hime ni bidi, sina budi sije nkawa chizi, wala sifanyi kusudi, ila naona maumivu yanazidi. Nilimpa moyo aka uponda ponda, ukipata salio mwambie niwewe misi watoto akiweza takeshwa nipe niseme nao, mana kuona imekuwa ndoto na wenda walikuwa nadhani baba yao. Naomba sije pitia mateso, najua naweza wapende sana wao, hata nikifa kesho ajue kwamba chanzo ni yeye, kwamba chanzo ni yeye, kwamba chanzo ni yeye.